Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Aljumar lewru juin yolando junno balde meden moddina battane meden jena yande soki der maison de la presse pamoko jittuno no do kabaruji du yumaro e kalo. Tino gonda to gol yimbe ko noddata wotiji referendum didi puddi aljumar hande de leedi meden di. Feddinde noddata IRDN holli taw wiyende do feddinodirtende IMRDA be bi hibe ngototo wiide be jabini nugal serie kessangal leedi di le sappo e jitti lewru juin wororundu. Kambe yottobe kabar wotiji di ngordi feddinde noddata model malinde holli ti hakkile mudo no wotiji ngondi lanirede on garan famtade do e surnangal di wonon sembe kabaruji di no jogini o do bete hande di bismillah modon e herade
kede kabaruji walti gol nugal sharangal do sijo tamani
humpitinde fa famu hebe
kalde fa pamre
sijo tamani
ana fa bondira e kabaru referendum 2023
on kebi famtade jewtade hono kabar nuugal serie kessangal leedi meden di tenude yimbe dum fuddan nyaloma hande no holitira wiide le won do wattu fu fedne noddete ES hande humanade kabar wotiji leedi meden di ben jiide e pelle societe civile de yoga halaji mudum fu yo labbinde hono kabar golleji mabbe din gorri dum e tayde fu pelle societe civile godde kessen kolliti hono ko wembi dum hen Mamadou Samaseku
e lingal do kortal fedde ES o kitajrol bangal dabreji pianadi wotiji di bur fu bangal woti kerta do habitibe be kaddana Mustapha Cissé kakude horojo gollirde humaninde jogala wuteji
toutes les prépositions di wawa yaade ciagal mudum ka fu landina male région ngaji fa e tole préfecture ngay wondire leedi amenji sharia o holti wiide mangal par enbe ana wawi wutude far nyaloma o yottade min ngara mi kabe wuteji mabbe di no labire honje to be waram yaade le bureau ngay to wuteji di watteto hawrintinde jababuji wuteji mabbe di waram wadde nyaloma mo wuteji di warta fa wadale mudum do woni sappo jitti le
jusqu'à 18
pelle halnana en holti beltanke ko golla ko kanon be cikiti bangal gedo yogaje keddana docteur ibrahima sangu kanko ne horejo model mali humaninde haybugol wuteji le mali
mangal padem le lide amendi waram wutude ila sappo e gogo lewru juin ga andinde jamande jababuji wuteji mabbe di sappo e jetti lewru juin warta fa wada e sukula goto mum jogi fewde referendum o mum keba e mudum weli yonki tafon so wana do le nyalama hande o ka fedde age ne ka holiti wede wuleji di fu ana landina e la wuteji ana hewa dire no wodi honde tobe ana yamira tawede ni nukule de fu min tewtiri be dube acca fami tawe nukuto jababuji di hawrinti
centralisation e wi fedde age alqadar ngoto be be yoku badi miliyoji jetti e unyaaji temede joyo yimbe ana be do ko buri miliyoji nayo rawbe biro ngaji di yoku buri unyaaji nogay en nay e temede nay e di hertana centre ngaji unyaaji sappo e tati e temede di e chapan en nay gudurnde humpitidun biide carte ngaji mu inadi yo miliyoji jenay
rezo ngaji di duudum wonde lanne ton ko nayri bangal wotteji di wattu jono jamaande no wonde famine ton nuugal sere kessangal wori kany joddinde wombe le fedde no dirti ES nde fa yotte antude carte mudum yan Ousmane Nyali Bouli
kollo kany biro ES himbe mudon chapande jeddon e jeddon baatege alal bare yabbene de chapantati e go lewru mendo be fube bami adi wide be gollira do nedi en daaku yalla wotteji di ana lato no jidira ba fulabe le region kay tiagal joingol gollobe ES altiner yabbene de parti politique ngaji jenay deru joininde fedde wotere fa kollita jamaare de jabana di woteji referendum kandi wadede sappo jetti lewru jendu wadi talatar inande chapantati lewru me 2023 hono on golle goto wadama aljumar jabenende do imadara parti politique ngaji to mainato yalla bendeura do dande wotere kobe kani wadde le region kita joingol gollobe ES wadai tafon ka golleji humpitingol ko woni le nugal seriangal ana wondi e wadde bla le wuddu leydi meden di feccugol carte biometrique ana wonde wadde jonte kewde joni leysa ha leydi meden di to menaka to ministere kumeni do hala kanye darani do dewrintinal ana gonno ton talatar jabbenende ko nabnobe ton yo hollitinde jamaare de ko woni le nugal sariya kessangal dire bale societe civile ana gondi e wadde e bawde mum pen fu hollitingol ko woni le nugal sariya ngal open mali fuddi golle mudun alkamisar jabbenende do joddade e rewbe gendindi
Fedde noddirta wattu jonno Union Malien du Rassemblement Démocratique Africain dum woni RDA hu wiyama der do fedde yimbele mudube fu goto wiide jabini noygal seriya kessangalle sappo jitti lewru juin warorundu lami men der do fedde kollitiri dum yaada e hakkille hono president mabbe kiddo jaddo bi duudi waylata sababu so lamu lobbo hebebe jawdo yelanube kan sakirade honno wayltago lam wadirta wakkati fu dum ko noddirta kudeta ko kedde mo kanko noddirta Aboubakar Moussa Diarra yo kanko lami der do fedde nyalawma hande ko mo sifi
Avec la nouvelle constitution, souveraineté du pays.
Les nous sommes à la question que les yogadis sont amalés moudoun, que l'on tient à l'aide, yara yasso, que fabato, rende, diamaren, en hoc capit l'aide malifou, sago, comme de hulda l'aide moudoun, de cabaro de lamo de l'aide. Nous n'avons pas sabedou, what the fous of Torah de matam de lamo, en hoc capit l'aide de l'aide, n'a pas de quoi de basse de yogadis, on a vu tout de lamo SM. Minga mi de tigi, nous sommes à la question, what d'un diam et d'aide, nous savons handen, so de l'aide malifou, on a chagan, le leading tinno yalta wada o wati ko noddirta referendum ni sappo jillirusion dabri lobbo fukamado menem yetende mudun du sabe so mede jodniri wadde o bag
nous allons voter oui
wono ko nayri bangal o wattu jono fedde de noddirta model mali de kambe be gonde jewtade hono wotteji di gonde waddirde no dum wono wotteji noygal sere ke sangalle leedi medendi majjunbe bi yoga golleji di ka fu gollama yalla wotteji en gadle sappo jitti lewru juin warorndu ka fa hande be bi ko be jeli jewte yalla hono nokkule do denago wala e mudum do hani reni red yalla di do wotteji an keba wadde ton kanko noddirta ibrahima sango yo kanko lami de do fedde de noddirta model mali de kedde mako mo sifi do hen do facci tango alisisi
fewde ko fedde ejne holitimem mide mili golleji di ka fulandinam minen ka ko min nardata fedde ejne kan gouvernement lidi amendini woni be kaltanamem nokule to ndena ko woni to woteji di way wadde le sahal fa yotto le wuddu lidi amendi won nokule yogaji gondi ton to woteji wawa wadede so wana dum be koliti wiide ka kedja mabbe waram juinede nokule de fule lindi e mangal mudum minen ka mi koliti be wiide ila wana hande wiide jidugol kesol la morde mo be ngadi o woteji di waa wadirede dum woteji di do la morde kidde leedi ni wadirta woni le cercle ngaji debbe jeenay kay commune ngaji jeegom gondi bamako do
ido kabaruji fodo mba hebudi do beme ame ande to do page Facebook kanya fanjotu don compte Twitter sijo tamani ko sakiti ko fu fota le ngalluji de ko heewi e suka be fana marathon dabaji wobbe anta tawan dum woni poli maradi wobbe do tan godde dabaji tawti li ladde dum marathon be do suka be bi tawde wiide tit Allahji mawdi an le hen fu wobbe kay kolitir saaba mi fana yiri kiton mursi wala le hen non be kolitir wiide anda be kabar hawaluji be bi no hani wattinede hakkille sanne sabbe de sa ewi dido dabaji kanyo yimbe gonta dum wana ko wedi wakati jiru way wodo kutteji fewde hawaluji so jomu haybaydo no do kutteji fode e cialal mudun fa kebe famtar kedden sitan sitibe kanyo Ousmane Niali Buli ko pewni en do hen
le genni bamako sugabe hewbe anamara poli en nanal mudun gaddo e tawede fobe holliti torta yogaji ko be matala di golleji fesota di poli ana soda sanna
cogu yoga ana yafa million goto kibene di lewri cogu mudden ana ja ujinaji debbe yaari ujinaji malli hemere fa yaade million goto ana fa wedo kabaru daba
juzani tongono
boje tongonoje poli ciofe ladde yogaji mi ne dum ben Dakar bondude na bam Niger mi da yaltina yogaji mi da wadda yogaji le leedi malli yaade leedi godde tajiri en woni horsinimbe e kulle e be cioda be mara sini heewi juude mabbe be ngara be cottira min kasen yogabe du ana nyaama e be ndokka du sakiraabe mabbe wiide tan nafa won e mudun mi den kawrati Allahji wat jogode hebugol kaytaaji no min gollera
o gelaade banga ko sebe
to tab di poli holliti luma ana wodi tagal mudun be da ban nafa mawdo le cottugon di poli gaaso wala ta won kalsi so wada ngal gollal no sisi kanyo neddo goto cotto poli
so wana sabe mursi mum kawrta do lawol na du se nyawuji nangi dabaji di wiide tan kebal won do mudum misalu boje yogaji midan cioda dun Nigeria midan cottira didi mudum ko yata million goto fa yaade million ujinaji debbe sappo no fawi do wakkati watti yoga jaagu mudum ana yaawi watti yoga du ana taadi toggu mum du ana fawi do no wattu wore ka ko latifu sinni a watti hen galisi mursi wala
lebi yibe andu kabar hawa luji kuteji margon di poli en nanan mudun le galle won kuteji sanne do cellan bani adama docteur sidi lamine bagayogo kayo neddo goto antuna kabar ha waluji
yakka men wiide kay kuteji anan bay hawrede sabi watti yoga arwa hebude poli yogaaji tawan nyawon e mubben di nyawji watun kebuda den fu ayyata den non se boyi den won ko matta kuteji ana wawi hebude do mudun ana wawi duraabude dabaaji ma goddi faadu yogaaji du nyawji goddi an nanga dum ben
maladi fahanden yimbe hewbe andume kabar ha waluji holliti margon di poli en nanal mudun ana nato sabar de kuteji le ha waluji leedni fayottaade hewtinde bani adama nyabbilaaji yogaaji
sekrab don garte haddude bete hande do kabaruji meden di so ngabbido beme am ande to do mbahi hobudi do kabaruji fu so ngadi www.residiotamal.org do noddini mo ramen via mo mere mere 37321 fahne studio tamal mi tintina no wiite so ngabbido beme ande to ko noddete play store ko do mbahi hobu ton application amen journée amen be wakkal fu kebon kettino don fa iwon e majjere fa nge fe no kon nande don do e ser yewtre meden de an wuti wassalam do bomoko do kanyele keddeli ndi en kala hono kabaru sukabe ko be kokete kalisiji sobe nja lekkol ko micciti den wiide wobbe antor kokete kalisiji wobbe antor do kokete nyamduji dun nabata cuudi ekol andambe kabaru nedda kay kolliti wiide ngattana hore maada hakkile sanne hokkude sukumaada kalisi be de sukahana wonede kalisi nyenda hokkay dum fur dum latto torra wokka kasen fa kebe famtanu do fu dum wori ngare kede ko momodo samasi ko kanye sitan sidi be pewni en do hen
sukabe hobbe to kajulu e bamako sediki wiide e be no bakalisi bangal recreation e tottaka be dun holti wiide basi wala ko tidi tan yo e kinno jande mabbe
dimna wo so bam
so
do
so media ci l'école inde na an hokka kan bout sappo min ka e mi an gorko watti on hokka amen bout noge ga weti mudun hokka tan bout fe huune min ke fe hokka ka kalsi mi hedno ci l'école mi janga mi re tewtra gedra dam sukabe pamarbe futtinno war janga fe hokka ka kalsi mi mi yahan ci l'école mi janga fe hokka ka kalsi sa mi yidi jande na an hana fam mi wala watte fu wonko kalsi hebete
do metti siga yo war sore
dokol kalisi na yobi do ala hali kebbe sarabe won sukabe njadobe budi sapo yogabe ko buri dum sarabe hobe aniti wiide dum do no waw jatti latade sababu sukabe salo yade suni be kokaka kalisi keddon ko be do hali tukajulu yamfulla edire
a war dili dem sanuma kata
watti fu hokkude suwa kalsi yaade ci l'école dum wala hunde ko mudji sabi sa ekkit suka dum ngenne fo hebe kalsi kono wawi milade wujude gidra makko ma wonda makko hunde fu ko neddo han hokkude suka jangol l'école yu hunde biski bombo en nan nan mudum watti recreation en nyama dum soni a wobn suka kalsi ngenne fo hebe kudam am bado famta la fi ko mina hona salino do ana nato sabi jati ko sabi yaade l'école ene sara jati wonko sabato so suka be ana pama tagoji bondi
kabar kalsi wona tan suka be likuy taliba be dun nana nyalla hakkunde mubla yalla naka ba ciwdi sabu sato wajibi mabbe nabande mudi way mabbe kalisi non sedike goto be do talibabe mutalali yo mobbotu nyoro mango o memi hala kabaru be do sukabe talibabe
sabari sabe teno be teno ngarti ade er jangol mi pofto se er jangol yetim mi njanga ka nemi bari fo mi pofto aset are dalin talat alarb suga yo ndatu da kalisi hazo ndartu sobe kebi kam dum alka misal jumanon be jawi ngelun yo so ke yi ngaddana gam kono wana dero balli fofa kala ko ke kamitan bama
kum ni be finata waji holti wiide kalisi jeeda ka fi e mbirki suka e hakkilo mabbe dum do mojo na fi suka musa bala balu yo dum ke finata wato sigutun holti wiide suka no wabo kede kula de fofu so wana chondi kalisi
parce que l'argent sert à force
hokkude suka kalsi ana nata sabe bundemo na ana wa marre suka tawa womi ne mo kalsi yogabe ana hokka suka dum en kalsi sabe belan tan dum wala hunde lobbere sa won suka kalsi nenne fa wala hunde kama kodo way miirade wujude hono misal so sama temdere kodo wat nyamde di temdere fo timina ni wattu goto taw fa hanan on hasingin e kulle jogaji so arfo on natkin jokolle taw wowi dum hono way wujude kalse wala darol gam fu le maral suka
ta place dans l'éducation
ko kambe susul wonbe mbajoto sarabbe yo pati ko kaswa be kalse kewdo ni yata fu ciagal kuteji e le jangu suka o keddan na fuje tanjugura o susulom
parce qu'il faut
ko pour mo ide yo hokkude suka nyamde sedan naba tuddi lekkol watti so yaltida o nyama dum sara hana hulde suka wakkati fu mi kan ana jogi bawde wadde ma huuna fu ko muuyi duye kulleji jogaji hannen ko sar han wattu haddile e mudun sona woni bawde hokkude suka ma fetteme didi ana wa hokkude hono bu debbe ma malle hemere akko huuna tan ko wa huunta haade makko li wakki mo woni e mudun
pour le besoin en question
dum do timinta yefre meden sukabe mali hande jotali kertadi fere be do sukabe gurnube landinade fuftere jande wakati juno on jarama hedade yo enji yontere warore